wa Mombasani sana sana hip hop like wakati wanafanya collabs nyingi si kati yao wasanii wa Mombasani na wale wa kule nje kama vile Nairobi hivyo hivyo kwa nini hizo collabo haziko mingi sana
hizo collabo nadhani hapo miki tunaweza kusema ni kwa sababu unaona katika hii sanaa ya Kenya kuna watu wa Mombasa na wa Nairobi unaona hiyo inaleta challenge like si ati huu ni msanii wa Kenya au sio huyu ni msanii wa Nairobi na msanii wa Mombasa kwa hivyo kabla hata watu wafanye collab lazima kwanza wa link up wapate nafasi ya kupatana so procedure inakuaga ndefu kimpango fulani hivi na pia nadhani storia ya kuwa ya mshiko sio issue labda tuseme apart from your story ya distance na kuwa kuna msanii wa Nairobi na Kenya mikataba unaona kuna mikataba pia lazima ukitaka kufanya ngoma na mtu fulani upate taratibu fulani nini mean speaking from experience sababu nimefanya projects na kadhaa si ndio kutoka Nairobi kwa hiyo nimepatana na story ya mikataba na wengine pia nimetaka kufanya nao haijafanyika sababu ya story ya mikataba na hiyo distance so nadhani mikataba sana nadhani mikataba na kufika bei
nikicheki michongo zenyu sana hasa nikiangalia X Game collabo na wasanii nje ya Coastal ni chache sana kama ziko ni chache mbona kuko hivyo
nitasema inaweza kuwa ni chache sababu ya wajua muziki unataka pesa bro muziki unataka pesa so ndio mfanye kitu na mtu kutoka area tofauti hapo lazima kuna involvement hapo katikati umeona either nipatie ile ama mpatie ama ninyote mtachanganyikana umeona kitu nitasema sasa si wasanii wengi kwanza ambao tunasema upcoming ile kikweli inakuwa ni ngumu kufanya kazi kama hiyo kazi ziko kama wasanii kutoka nje tumeimba na kuna ngoma kibao ziko sitakudanganya collab za kutoka nje ya Kenya nje ya Afrika ziko Nairobi sijui wapi kote lakini wajua ni rahisi kufanya kazi na mtu ambaye yuko karibu yako wajua fimbo ya mbali hiyo nyoka sio kama sasa unless unakuwa na hiyo freedom yaani unakuwa versatile unaweza kwenda hapa na pale lakini kulingana na life yaani ni ngumu kwa sasa hii labda maybe tukiendelea kuna mali ikifika sasa unajua kila the more unaenda ukijua watu wapya so unaenda ki advance so ni vitu vitakuja lakini ni time
tatizo ni moja tu tatizo ni cooperation ya mtu wa Malindi na Mombasa ni ngumu sababu huwezi jua mtu hali yake ya mahitaji kwa vipi unaelewa okay income ndo ina matter lakini about shop love and peace iko kwenye internet Instagram support our new artists na wapokoma wanatufuata kwa chini wale wa juu pia wanatusupport lakini ile kupatana ni upungufu wa fedha naweza sema hivyo lakini hatuna mchani mkubwa sana kupatana ni upungufu wa fedha peke yake bro anaenda kudanganya
The reason why niko hapa ni kwa sababu ya wasanii kama wewe. There's a time huku watu walikuwa na chana. Then all of a sudden yo vibe ya hip hop ikanyamaziwa ama ikatulia. Then recently venye wasanii wameanza kutokea kina Double Trouble, yeah. Kina MK, kina V Trap, kina Deals, akina Young MC. Ni tena watu wakaanza kufocus on hip hop coming from Mombasa.
Coast sisi ndio tumeshikilia hip hop. Yaani kitovu cha hip hop inatokea Coast. So kusema the silence nadhani ni hapa kwa na silence pengine watu ni ile wako wafuatilizie muziki wa hip hop but watu wamekuwa kifanya kazi back to back ni vinye kazi zilikuwa zisikiki but pia ilikuwa na tunapia na ile transition tuna smooth transition ya kuangalia pia the next generation of you know artists watu wa hip hop kutokelezea you know watu kama kina V Trap you know wakina Double Trouble wakina Young NC wakina Musa Kiama ni people ambao wamekuwa area but sasa tuko tunapatia smooth transition ya ku go today at least pia anza kusikika pia but naweza sema hip hop imekuwa na ina ina change each and every time, you know. Pia saizi muziki ina change, hip hop pia ina change, you know. Kuna saizi drill music, you know, and tunapatia transition tu, but nasema hip hop imekuwa iko na bado itakuwa na itazidi kuwa. So unajua hip hop ni culture ya love kama ka, you know how we do
this is, yani what we are doing is game changing. That's what we are doing basically, yani au sio? And it's all love ya mafans, it's all love ya street, yani game, lakini game kama ilivyo game ni ngumu, au sio? Lakini there's no obstacle, yani ambao aina solution.
Mumetusikia the moment tuli release Ainaga Era, but things have been happening around, unaona. Big shout out to acts like akina kama Omslo Montana, walikuwa wakituwekea like when they use hapo before hatujaanza hata ku rap, yani they used to hold events kama hizi down there in Swahili Port. Ilikuwa ni specifically basically hip hop, yani au sio, battle raps na nini. So tulikuwa tukijihusisha sana even before tuanze ku release muziki, unanielewa? So hip hop yani Mombasa imekuwa na itakuwa, and kama anavyosema Bene, this is game changing.
Kweli kabisa,
wengine wote watakopi na kufollow.
Kweli kabisa, yeah. Lakini Ainaga Era,
Ainaga Era.
Okay, like Swab Gang ni like it consists of 3 artists of which ni Double Trouble, and kuchanganya na mimi tunakuwa 3. So like Swab Gang is like a clique, yeah. Hii ni click yetu, lakini the label itself is Big Bounce Records. Yeah, that's the record label of which tuta launch very soon. Kwa Instagram pale unaweza check Big Bounce Records. Soon we'll be signing new artists. Ani vitu mingi sana, inshallah tutafanya mazee kwa muziki ya pwani ambao watu walikuwa hawajafikiria kufanya. Hiyo ndio tunaweza sema, bro.
Big Bounce sound is the next big thing. Sio?
Cheki logo
hapo. So
kama kawa,
Swab Gang is
the new fish in town
is now affiliated to Big Bounce Records. It's basically an independent label based in Mombasa. Ni ya ku support na ku manage wasanii upcoming, emerging, even established artists. So yeah, watch out.
Awesome. So,
coming soon.
Sasa nitakudanganya, nilikwambia kuna type moja tatu, sema sasa tuko na, cause naona old school kama vile kina uko fulani. Yuko tunajua hip hop like ni it's all about, wanaongelea kuhusu crime nini mambo ya drugs like life yao. But sasa hivi kulingana generation yetu kuna yani like tuimba vitu tofauti, kuna creativity tofauti. Sasa inakuwa ngumu pia kujifunga, tuseme sisi wasanii wa Mombasa tunafanya muziki aina fulani, no. Naona watu siku hizo wako advanced, mtu anaweza fanya hip hop akafanya drill bado akaja ukamwona kwa R&B. So naweza sema tu tumeendelea tukigrow. Sasa hivi naona tuko diverse sana, si kama kitambo.
When you talk about Mombasa hip hop, Mombasa music and the rising artists coming from Mombasani, there are people that most people wana neglecting sana, now ni ma video directors, ma filmmaker, watu wana changi sana like visually to represent what is happening here in Mombasani to the rest of the world. Now saizi ni kona one of the key people who wana play a big role sana sana with the uprising Mombasa hip hop. Ndo wacha tuwaji introduce, then utamjua tu ni nani.
Mimi ni King Cassidy, music video director, film director. Specifically nime work with, in terms of music videos, I've worked with Dr. Pizzo, Musa Kiyama, Double Trouble, so many other artists, with Dinero, Big Yasa. When it comes to business adverts and film, I've done adverts for Glovo, Adidas, so many. Otherwise, you know, nasahau. So it's just a long list of mini work.
Bro, catalog yako ni kubwa sana.
Eh, nashukuru sana.
Ni kubwa sana. Drinking south, game paid by the hour. Got the drink in the south, game paid by the hour. Got the drink in the south, game paid by the hour. Got the drink in the south, game paid by the hour. So one of the artists mwenye alifanyanga nika recognize kazi yako na nikakupatia heshima. Na nikasema one day I would like to sit down with this guy. And good thing we had a breakdown of how you do your videos. It's an episode there. Go check it out on Adoveli Podcast. King Cassidy breaking down Si Wewe, a music video by Musa Kiyama, another artistic artist from Mombasani.
I call my music video films because they feel like films to me. They're not just music videos. You know, music videos traditionally are just people performing and like yo, unarusha mkono, go, lights, camera, action. That's a music video.
So, nilikuwa na check in music za MK. Ndio nilikuwa nimemdiscover. Nilikuwa namjua way back, but sikuwa najua anajiita now MK. Nilikuwa na go by the name Sana XMK. Samurai XMK, sorry.
Yeah, Samurai.
Samurai XMK. Mm-hmm. So, video zake nikaziona nikasema, damn! Hii ndio kitu nimekuwa nikiangalia na wasanii. When nikisikia msanii amedrop merchandise, kuna kitu naangalianga. Nikisikia msanii ametoa music video, kuna kitu naangalia. And surprisingly, the artist that alikuwa ananisurprise with most of all visuals zake ni Musa Kiyama. Mm-hmm. Venye una Musa Kiyama, chini hapo nikiangalia, King Cassidy, always. Mm-hmm. So I was like, yo, it has to be MK, ama inafa, lazima ni, huyu King Cassidy wakipatana na MK, there's something they want to depict. Mm-hmm. Because for an artist, we ni msanii, kuna kitu lazima uportray, like, maneno yako na mziki. Kenye unaongelea kwa ngoma, lazima ilingane. Ikuje na artistic flani when you are dropping a video.
Yeah, true.
Yeah. So, nimecheki kazi zako kibao, na mimi ningependa kujua. Hiyo ndo notion yako, like, kuna ile SI unit, when I want to shoot a music video, it has to tell a story, ama you're like, artist anakome, yo, I have this, nikona bunda hapa, tufanyi kazi ama video. So like, kwako before work na msani, ni nini unaangalia before you get to that artisticness?
Money is not the first thing you have to think about, but it's also a thing you have to think about because everything costs money. So I usually make sure niko na concept yenye ziko fiti sana. No. You need the first thing. If the concept is not good enough, atuwezi shoot. Hata kama uko na budget ya million, if the concept is terrible, atuwezi fanya kitu kama hiyo. So I always aim kufanya kitu different, yenye kitu ya kwanza. And also the second thing, and to make something yenye you have this surprise effect. Unaelewa, like every single time unaona hiyo kazi, you can't box me in a country or an ethnicity or anything. You just see it as good work. Good work is universal. I say wanna make sure it were so much of like amazing work that you don't even know how to box it. You can't call it a horror film. You can't call it a vibrant music video. It's just good things, yeah, you know. You wanna be aim to make good shit and that's all you need to work on. Once it's good, that's the main thing. You see box anything inside. Yeah.
Kwa kweli mimi kama mimi ni mchezaji ambaye ni dancer. Niko na class zangu hapa mjini Mombasa. Nafanya 1, 2, 3. Pia vile vile ni kujituma tu. Maki kama sikujituma nisingefika hapa. Kwa kweli mimi nitaambia wenzangu ama nitaambia madancers wenzangu ama wachezaji wenzangu. Sana itakubeba venye wewe utaibeba. Kama sana unaichukulia ni mchezo, basi sana itakubeba vile ambao unavyoibeba kimchezo mchezo. Lakini mimi ninavyosema kivyangu mimi, sanaa ni mzuri, sanaa inalipa, sanaa inajilipa na sanaa inaweza kukuweka mahali kuzuri sana.